Duku, party with him, rock with him, chilling with him.
Chucky supplier.
Mizuka ikimshika, akijola anakitupa, ikati anaserebuka, andio nakapenda sana, isha kuwa mekupa mama, amini maiki kutana, igusa nisha sichanya dada kwa nina wa umaga, meni naposa mishanga dada mwento wa kwa jongo, wakibise madisho, atu wapige keio, inapaka wombe nasema ai, mai, mukini ya chantadai, mwanzo tumanyikopa, tumanyipata sasa jidai, uwadai, skinai, Shaga icho,
you know,
anapokata,
you know,
nasema na kobinwa,
you know,
dada na sasa mbwa,
you know,
nasema na kobinwa.
Iko kiuno, kama kina mfupa mama unavonyonga. Nyoka kwa kishimo, unapompeleka mama, unanikosha. We mtoto nyoko, najua mapenzi kino mapunguza moto. Mama utanyiwa, mwili kongosho, yani mbebaki kama huwa misina uroto. Walai utanyiwa. Oya iko kiuno, mwali iko kiguno. Wasije wakanivia nizo abongo na mjomba dinyo. Na kama nyuki umeniteka maua, sipulu kuti kwa komba maunajua.
Asema minapenda na fokata, udada minapenda na fokata. Asema minapenda na fokata, udada minapenda na fokata. Anafo sungusha gaicho,
you know.
Anafokata,
you know.
Asema na fobinwa,
you know.
I am king.
Tichare mtiwani chanchare afipaji kapteni mazali baba. Kakare mabege, ase wangwe kuni chao, kuni ya wabi